is this? Yeah.
6, 5, 6, 7. Wakiuliza ni nani umekatao, nibidi ujanja kidogo, ongeza god. Wakiuliza ni nani umekatao, nibidi ujanja kidogo, ongeza god. Toa shot nikufunze, 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 toa shot nikufunze. DJ weka track kwa chakulala kwa hiyo stage tupande, kila mtu ashike wake na hiyo vibe kwi bebe. Ati nyota ndani ndani, ndani ndani, nyota ndani ndani, ndani ndani, nyota tupepanga. Nyota ndani ndani, ndani ndani, nyota ndani ndani, ndani ndani, nyota tupepanga. Wakiuliza ni nani utekatao, ni bibi ujanja kidogo, ongeza god. Wakiuliza ni nani utekatao, ni bibi ujanja kidogo, ongeza god. Toa shot nikufunze, toa shot nikufunze, toa shot nikufunze, toa shot niku, toa shot niku, toa shot nikufunze, toa shot nikufunze, toa shot nikufunze.
Yeah,
toa shot,
yeah,
toa shot.
Before tuanze ni brufen times 2, before bedroom ukunjwe mamgu, before mimbo ko serious na humtu ama mimbo ilikuja nja ya susu. Shobo rise, shobo shuka, shobo dake udu, tosa itua teke pesa mafke ya mgu. Fore 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 dance, fore fore dance, forex dance. Alija mali niko akihu na nikimfunza njia iko anago, cho ndiyo mali unaenda ngware after show, cho nikuonyeshe manukato na mado, manukato na mapo.
Wakiuliza ni nani utekatao, ni bibi ujanja kidogo, ongeza god. Wakiuliza ni nani utekatao, ni bibi ujanja kidogo, ongeza god. Toa shot nikufunze, toa shot nikufunze, toa shot nikufunze, toa shot niku, toa shot niku, toa shot nikufunze, toa shot nikufunze, toa shot nikufunze, toa shot niku, toa shot niku.